umfanekiso webethathu kulakho khona itito tiqala khona mudimo uye wathetha dohle tito tabakuna dohle tito etetwe kumdimo tieta bonakala tilugiye mudimo uye wathetha imifula nemawahle netitshaba tabakuna tintaka tabakho netinye tilwane tabakuna mudimo utshabisiwe titihlwa titiye watibona tohle ukuze tihle.